yozi kurange. Katikoza ntepe. Obulumi obumute. Love yonge nzijute. Simple na kolite. Nasikia moto kweli ndani nina joto. Angalia jasho, upendo umewasha moto. Vile vile, nataka nikupe vile. My baby don't you worry, ninavyo nitakupa vile. Sibufele, jalo tegele, lavu mbede, endine mbugele. Yakala manyeo wangu nungulera, kuomu kwa nungulera. Sobera konga mbankoto, wali wasoba mbankoto. Nange kampaga lenyo na cholo. Sagala kuyomba nyo kufamboto, siyomba yomba kufamboto. Na yono nwana nkuga nengolo. Yasoka na bambungu nga chokoro. Nemu kwa tampora buya mwenye nemtera keshongoro. Ulikato nomba moya, nebo njogerere bibingo nchaya. She doesn't care. Umusana pereketi nkubanira. She's my umbrella. Ena kuwecha yonajela. She's my stress killer. My baby mina wetu lesitale. Umukwano tungere sembera dale. My baby mina wetu lesitale. Umukwano tungere sembera dale. Kuomu kwa nungundera, unungundera. Tanku omu kwa nangola nesimbi ngandeta ngomirwa. Nyongeza omu kwa nungundera, unungundera. Tanku omu kwa nungundera. Pagala nyohani, asinga kalio. Tuliba kuwa fembi, oh oh, oh oh. Kachiveda chichi wendi. Mukama ya tugata bambiali tugatula yani. Oh 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 oh, kona kondongo kodina, atichule kulo kulo dina. Yimbanga mwefu wa sodina, agote kitu ngolongolo dina. Chama 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 chama, olimwe chama 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 chama, olimwe chama chama chama. Yakala manyeo wangu nungundira, kuomu kwa nungundira.